Amtila kuwili mukufuna kutya osatumikira tiyeni tiwauze lero pano osati mawa mukunena ndimilira anthu omakuma wazunguza pa tebulo ya dani mowa nyama kuseka pa ndalama zapula mutivala masuti koma mitima ya mdima anthu ali ndi njala inu muli bizi kutost matenda mukagwa pa kampeni mumapinda mawondo koma mavote athu mumawasunga mu friji. Amtila kuwili
tiyeni tiwone
agents of wickedness
Zebru's accomplice
you claim to love us
you dine with peace
and you dine with peace you can be trusted
step aside step aside step aside
your payday's coming
you can hide
kodi mumatife to fool tikuonani myself in the oppressor mukaseka kumangolo wa mukamboy koma misozi ya anthu ili pa njira mumadya nawo muma mwanzo ndiyeno mumati
my people my people
ish
I people
sifanzano tere musatigwiritse ntchito ngati lada osaoneka mumafuneral koma muli pa magalo samva macry koma mumva macontracts if you can stand for us you will fall in front of us lero mukuseka mawamudza yanka agents of wickedness
Devil's accomplice
you claim to love us
you dine with me
so you iron
so you can be
you can be trusted
step aside step aside step aside
your payday's coming